DaCimSafi.com.
Shida tutashinda wosija tapambana Majaribu kawaida afadhali tayona Kwa penzi lako wendo doctor usipitali nitapona Usidanganywe na mashoga zako nipeoma Dawama zote zije kwangu minataka nikuoe Siri zako siwe zangu uwe mama watoto Na ugonjo wakupenda kama chizi na madenda No tete no surrender niwe nawe Na ugonjo wakupenda kama chizi na madenda No tete no surrender niwe nawe Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na umbu wanjoni toe Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na umbu wanjoni toe Vibaya sana Usivifanya kajuta Kukupenda we Kisirani na visa Vibaya sana Usivifanya kajuta Kukupenda we Usiafate ya mashoga zako Wanabotongele aga Niamini mini mali yako Sitokudanganya Dawama zote zije kwangu Minataka nikuoe Siri zako siwe zangu Uwe mama watotoe Na ugonjo wakupenda Kama chizi na madenda No tete no surrender Niwe nawe Na ugonjo wakupenda Kama chizi na madenda No tete no surrender Niwe nawe Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na umbu wanjoni toe Chizi na makopoe Nimeza manjoni ukoe Penzi lako kama motoe Na umbu wanjoni toe
Kutoka DaCimSafi.com.